Before ni die, watani die, ntafanya chenye mimi na die. Mother atafurai, na wakidini wapange fine. Before ni die, watani die, ntafanya chenye mimi na die. Atani daddy sai, already nisha cheza part ya mine. So kani ganji hailali kasi home, kasi home. Na wati aje wanipati kwa machuam. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form. Ganji na lala bati na lala tuke jani. Nandoni ya muke na breakfast misi lali niko majani. Kani dish tuna lamba hadi sahani. Chukifika ni sayamani siwa tusemi samahani. Red devil na bugizi zinafanya nisikize blues. Maginero ni mchezo, changano real boost. LSD na nyonya tezo, kani pepa misi choose. Na ganji kata kuchange, wejua yo badu uja lose. I made those, it's over, na sija muoverdose. Na my money fanyi sleep over, tushelewana of course. German livuta aerial, that's why niko on toast. Na nikinori sunadai kunicheza, bro na kufinyi yanga post. Badu nikiwenda niya whip, akili ya miko kalesa. Crack il take over, say him nana ndiyo chesa. Na my spirit ziko kejani, zanisho nisingie bae sabana. Atile time nakani kana tesa, badu na tesa wana nikana. Time ni ganji na wezi notice na cheap watch. Niki waste time na recover juu badu na keep watch. Nikikosa pesa mimo nye uski na jistuka. Na since nimeka naks, ngori yote na kuruka. So kani ganji hailali kasi home, kasi home. Na wati aje wanipati kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form. So kani ganji hailali kasi home, kasi home. Na wati aje wanipati kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form. Call of duty linipata kani kwa mteja. Na wezi mada hawa kwa ujwani na mateja. Tricky, kijana mdogo na BFK ni product ya quicky. Mouse siku funguli usijaribu kunijisha miki. Boy mjanja nilivuta line before nijwani na mawhite. Siku tie loose ends nikapata dem sim tight. Mina kuonyesha muangaza na yuna try tuku nibeba light. Zakayo kitu ametumia mwezi pimana na yei height. So kani ganji, isipo lala home iko kwa ngithe. Na ikitoka home paka kwa mathe. Mtoi ya poke na pia ma brother na ma father.
Ganji kidile, apa kuna lafa na dide. Tuna manyo adizo madide. Fanya adi kibla ni disre kwa masiste.
Issues kibao kunibitia utahitaji more than busu. Laba mrembo watoe nguo na bado sitamruhusu. Mjuni akilia, lazima wao pia watanilia. Na si ati nalianga, we mwenyewe angalia. Huku manze, hakuna freestyle sing along. Hiyo ni kureverse. Ebu move along. Album imetoka but kinudhi ana trend na thong. Adina try kushutuma video but wesikizi any song.
Before ni die, watani die, ntafanya chenye mimi na die. Mother atafurai, na wakidini wapange fine. Before ni die, watani die, ntafanya chenye mimi na die. Atani daddy sai, already nisha cheza part ya mine.
So kani ganji hailali kasi home, kasi home. Na wati aje wanipati kwa machuom. Na kakichek musafisha na kingdom. Omera mamote kuna chachisha bila form.